This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
It's 20 past 4. Chingasixhelo ke benqobeni siba nendwendwe lethu. Sincokole futhi ngezinto ezibalulekileyo zesibhalo. Namhlanje ke sincokola notata ke so strange apha kula mazumo. Umfundisi uSizwe Maseti wakwibandla iMakhaza Reformed Baptist. Mfundisi wamasibulisa sikwamkele kwethu ke iPulpit.
Ndiyabulisa tata Hasmin, ndibulisa nabaphulaphuli emakhaya.
Yes,
yeah.
Amen. Amen. Masibonge mfundisi wami. Namhlanje, hey, siqala bezenzile baphulaphula, siqala into endicinga ubango 3-part series ebalulekileyo. Mhlawumbe unyunzanga khazibuze ngale topic namhlanje. Zanga ayicinga into yokuba uYesu kanye uKristu lo uyabonakala na kwiTestament endala. Is the khona mhlawumbe traces zakhe kanye mhlawumbe azikho. Mhlawumbe ngombuzo lo ufana uvele. Omnye uzathi hey, ithini le nto kaYesu athi cwaka azovela seqi kwiTestament entsha and vele kuphinde kube kusithiwa iBhayibhile yonke ingaye and yet asimboni kwiTestament endala. Sacingile oba ke masiyithathe size naye ebantwini. But nditshilo kubaphulaphula kwakhona into yokuba akho one worded response onoyikhupha ukuphendula lo mbuzo kaKristu kwiTestament endala uyabonakala nakumele siyitsale siyinabise siyicacise kangangoko azathi umphulaphula xa by the time iphele i-series aqonde uba tyhini ndicacelwe. Namhlanje mfundisi wam uthe ufuna sincokole nge-theophanic appearances. Uthe wathi theophanic ndiyaqhiyaza intloko yashushu ndiyaqonda uba ndiza kulinda sawudibana emoyeni uzandicacisela uba yintoni ntetha.
Ya hey, ala magama wena nabezothusa.
Ayagqwila, ayagqwila. Ndithi kwinkosikazi yi-theophanic. Andihamba ndibiza rayi xa ndithi hey, ndiqhiyaza ndiqonda uba okay, kamanti undivile nakulaa voice note ndithumela ndide mfundisi andilazela. Iya undincede. Khasincede mfundisi, zintoni i-theophanic appearances?
Before the practice and the theophanic appearances, but to get to clean that. Mangala apa. Pa kwe Luka chapter 24, uye sotwa esia esenjele nese Emmaus. Apa tibana kona na bafo babi ni zizi wa called disciples.
Yes.
Kutwa wati after ambe nabo pa enjele ni bamcela uba makahlale nabo.
Yes.
And then wahlala nabo and he expounded the scriptures wabacacisela ngezibhalo kuzawuthiwa ke ngoku etsala from kwiincwadi zikaMoses kubabhali kwakunye nakubaprofeti from the law, the prophets and the writings. Kubi Old Testament they divide ngolo hlobo xa kusiwa the law okanye the law of Moses kuzawuthethwa ngezaa ncwadi ezintlanu zokuqala Genesis to Deuteronomy and then kuthiwe the prophets kuqalwa kuYoshua uHioma kumprofeti Malaki. Iprofeti bebezohlula kabini kukhona former prophets and later prophets. So ezincwadi thina sithi ngabaprofeti like oIsaya nentoni ekuthiwa zii-later prophets ngokwamaJuda then eziya sithi mhlawumbi zezehistory thina historical books like oJoshua King so somewhere kwakuthiwa zii-former prophets and then the other category it is writings isibhalo okanye imibhalo which is zona ibijonga kakhulu incwadi ezithile like ezifana ne-wisdom literature indumiso i-proverbs and others yabo. So uYesu ubabonisa ngaye from the scriptures in one word from the Old Testament but ke ngonantsi nantsi ingxaki xa ujonga pha ayisixeleli uba uYesu wababonisa njani yabo. Ayitsho uba this is what he did ayikoti nevesi uba waya apha kule ndawo wababonisa uba uvela njani but ivekithi zonke izibhalo zithetha ngaye yabo. So ndidla ngothi ke ngokobantwini the difficulty with ukujonga uKristu in the Old Testament is that uKristu akasinikanga methodology by look, this is how you look at ulanduka uKristu in the Old Testament. So iyayenza loo nto ke kubekho ubukhelesi ngelixesha xa sijonge Old Testament sifuna ukuhambe simkhupha okanye yonke into uChrist okanye umntu mhlawumbi bashumela kwi-Old Testament ubona uba avele afake uChrist athathe noEliya yabona nobani abe nguChrist. So I think as the methods in the seasons are now, these four is the first strong. The theophanic experiences, then next six of Joga, the typology, and then the Joga salvation, the Joga meta narrative, and then lastly, the Joga prophetic fulfillment. Yeah. So I think as those in will guide umphulaphuli ukwenzela angabi careless xa ijonga ilanduka iOld Testament ejonga uChrist ahambe emkhupha nje nanjani na but umkhuphe kakuhle yabo unezinto eziqwalaselayo xa ufunda iBhayibhile. Okay, so lesi xa ijonga ke ngo theophanic appearances theophany kulapho singathi mhlawumbe xa siyicacisa sithi nguThixo ethatha ubume bembonakalo. God taking a visible appearance. That's theophany. So ixesha elininzi these visible appearances will be your angels. Kwi Old Testament. Zawubonisa uba njani because yena sizayijonga. Although mhlawumbi kwezinto ezinye iindawo which is that you check as well in New Testament mhlawumbi uba ithini izawuthi uThixo okanye uYesu was that rock yabo eyayisentlango. That's more of a theophanic experience okanye theophanic appearance. Sometimes ukuba avele engumqulu welifu yabo and all that yabo kuzawuthi zii-theophanic appearances, but I want us to focus kule kakhulu ye-angel. Now not zonke i-appearances of the angels zithetha uba nguThixo lowo a-theophanic.
Okay.
Yeah. So nantsi into funeka uyiqwalasele. Kuzawuthi xa kuaphiyarishe this particular special angel kuthiwe xa i-interpreter uThixo wabonakala. Nanku kumzekelo mhlawumbi indawo emnothi mhlawumbi ibalulekile iGenesis chapter 18:19. U-Abraham phaya kuvela i-angel kuzi-angels zii-three chapter 18, zizovizithela u-Abraham, then nyana's host apheke azilungiselele. And then as angels, zizompromisa okokubana uzawuba nomntana next year, kulapho uSara ahleka khona. Uzawuba nomntana u-Isaac, yi-3 years angels. Now, xa liphele la bali lika-chapter 18, uchapter 19 ngulodisha neSodom neGomora utshatyalaswa kwayo. Now, xa liphele uchapter 18, ziyahamba as the angels, the two. Chapter 19, verse 1. These are the two angels came to Sodom in the evening. You know? So, three angels will speak to Abraham. But the two as they are Sodom. And a second ayo Abraham, one. Useke ncokola nayo ithi kuyo Abraham ndizayitshabalalisa iSodom yabo neGomora. U-Abraham uyayicenga, please Lord suyenza le nto because kukhulothe yabo and all that. Now what is amazing xa ethetha nale angel uyiadressa as Yahweh, God, the God of Israel. And Israel, xa iphela kuchapter 18, verse 33, last verse yokugqibela, it is the law and the Lord went his way, which is Yahweh went his way when he had finished speaking to Abraham. So this angel is different from the two.
Okay.
The two angels, as we saw Sodom and Gomorrah, the angel, as Masizah, the angel.
Yeah.
But this one, it is by angel, but suki chike. Ibe nguThixo uqobo apha ekuncokoleni uba no man asiba angel. It's a theophanic appearance of God, which is uThixo uhlile wathatha ubume bengelosi.
Okay.
Yayiva ke ngoko?
Yep.
Yeah. Again, Sandy, in Dallas, may I highlight Uyakubi, udibana nendoda, bambane naye, balwe ubusuku bonke, and then xa kusisa iyalanduka, iyadisappearish. And ichazwa ngokungathi it's an angel as well. But mamele ke uyakubi uthi, uthi ndibene noThixo wahlangulwa umphefumlo wam. In other words, the belief in the ancient times was that no one can see God and live. Akekho umuntu onokwazi ukumbona uThixo. So uyakubi ngokuthethela amazwi, ndihlangene noThixo but umphefumlo wam wahlangulwa. In other words, uthi uyakubi akathethi ngomsindisi uba ndiye ndasindisa. No, uthi uyakubi ndiye andafa
kodwa
bendimeba ndifile.
Okay.
Which is, Uyakobi realizes that this is not just any man, this is not an angel, but this is a theophanic appearance. Uthixo ethathe ubume bengelosi.
Okay.
You know? Masinde kwakhona. Ulanduka uMoses ubona itsholo lisintsha, ne? And then asondele. Kuthiwa kwakukho i-angel kaThixo kwelaa tyholo, ne? But xa isechazwa kwakhona ngoku kuthiwa no, it was God. Yabo? Then the Lord said, I have seen the affliction, which is Yahweh, uThixo. Yabo? So ithi le nto, kunee-angels in the Old Testament that are not angels or your common angel, but is zizi kuthixo uqobo mabethatha ubume beangel ukuze azocommunicate things that the occasions ezi special apho kwenzeka loo nto. Mhlawumbi eyokugqibela singathi uGideon phambi kobazali utatakhe nomamakhe kukhona ungakholeleka kuGideon okanye nguSamson, I think Samson kukhona ungakholeleki. Now kufika i-angel, yabo? And naye xa eseyisukile uthi uThixo lowa ndimbonileyo but ubomi bam basinda awasele. Now so apha ndiyafuna ke uba umntu abe careful. We have these angelic appearances. But these angelic appearances not zonke. It's a theophanic appearance kuThixo ethatha umebengelosi. Umntu xa efunda makagayide i-text. Yabo? Nantso ke ngoku apho umntu endifuna angabi careless khona because omnye angathi kho edibana ne-angel. Yabo? Athi unguKristu okanye kuThixo ethatha ubume bengelosi. Yabo? Kanti no, funeke ibe i-text egayidayo. Which is, kwezi ndawo izawuchazela i-text. Like Baku Abraham, he was telling that the Lord, Yahweh, Uyehova, Uyewathi, which is ile angel is tart, you know. Na Paco Landuka Kumabalika Kamosis, Yabo, Uzawa Baku Strong, Uyehova, that angel, Aparishapa, Jomo Banago, Nagoyago, and as the expression is Ubana, the Bonana no Chico, but Washango, which is our supposed to die. And leave. So, as these theophanic appearances, as the coil is balling. Now, Mandiniki caution because there is one place, one particular place, apho umntana obideka, but ubukhulu becala, if umntulandele this format, okanye this formula, xa kuthethwa ngolo angel, ajonge uba interpretwa njani apha etekstini. Ngaba kuthiwa le angel is he called Yahweh or is just an angel? Because as the angel, I'll be very careful the angel, njengoba sizazi. But kune angel, yeah.
Ndifuna ubuza mfundisi. Eligama lika Lord silibona kaninzi kwiTestamente endala. And sometimes lisetyenziswe ngoSara ebhekisa kumyeni wakhe.
Yes,
so how do we tell that apart kwi context of the angels kengokwezi zilapha mhlambe ezizileyo asuka switch language ushula no Abraham athi
lo Abraham nalo nabo ke ngoku ubunzima endiyaziyo uba namhlawumbi umntu ongasazi isihebhere uzawuyojonga kwibhayibhile ye-English okanye mhlawumbi kwibhayibhile yesixhosa and akazukwazi ncam ukohlula yabo uYahweh and this Lord, okay, this use of Lord. But let me show you this. Mhlawumbi xa ufunda it's good to use the translation as a different ukwenzela ufumane first uba ngompilo lodwa ungajongi translation eyi-one. But usually xa kuthethwa about Yahweh uYehova iBhayibhile yesiXhosa izawujonga uYehova because that's how it translates uYahweh. So if ujonga kwisiXhosa iza kunika isiXhosa okay kuthiwa nguYehova. That means this Lord umfumana mhlawumbi ku-NIV ngoku it's Yahweh, it's not just a master like ku-Abraham. Okwesibini mhlawumbi if ujonga kwiBhayibhile ze-English let's say ESV or NIV uzafumaniseka uLord ubhalwa ngee-capital letters zodwa no Lord nguYahweh Yahweh nguYehova lowo. But once ke ngoku uLord i-capital letter ibe ngu-Elka ezinye bezi small letters that's Adonai meaning ke ngoku it's not really Yahweh. Ndiza kubonisa ngoku uba because ndifuna ukusa kule angel idla ngomisinterpreta this Lord eli gama lisetyenziswa broadly uAdonai meaning alisetyenziswa only for uThixo but lisetyenziswa for anyone okwiposition ehigher which is xa mhlawumbi uSarah ethethe noAbraham angathi Lord esebenzisa uAdonai okanye this master yabo. So yena if ufuna umjonga kwi-English then uzawubona i-capital letter ngu-Elka ezinye zi-small letters then ufuneka ukhawuleze ume no this is not Yahweh yabo. Iyavakala ne okay. So I think indawo ke ngoku endifuna uwonisa ngayo because ye kwi-second temple period uJoshua chapter 5 ne now xa kuJoshua chapter 5 uJoshua ulungiselela ungena eKanana kunye namaSirayeli uyokhokela amaSirayeli and now before bawele iJordani leya kukho indoda emepha abazama ukuyijonga ingathi this is a commander of the army of the Lord, yabo ni commander yomkhosi kaThixo, the commander of the army of Yahweh. But akuthiwa this angel is the Lord. Now again ikhona indawo ethi engathi describe this angel as the Lord, but the Lord esetyenziswa for this particular angel prior. It's Adonai, le ndixelela ngayo.
Le generic.
In other words, ke ngoku, in the ancient world, nasebhayibhileni, anyone okwiposition higher than mna, ndingambiza as Adonai. So le nto isetyenziswa for uThixo, but iyasetyenziswa nabantu abakwiposition as higher. So the use of because uzawuthi uYoshua kuye what does my Lord say to his servant ndijonga apha kwi-ESV it's all small letters la Lord even no L small letters and I think mhlawumbi i-translators ifuna ukohlula this Lord from Yahweh uLord ongentla which is capital letter so this angel is addressed as Adonai that so apha ke ngoku umntu yilena qha indawo endinothi ine-complications with that ne because here's the thing abantu xa befunda le ndawo kaYoshua because of uMoses wawela ilanje libomvu uMoses ne and there was this angel ebizwa ngoba Yahweh eyadibana nayo kwityholo elivuthayo ithi ke ole angel kuye khulula iimpatata zakho ngoba lo mhlaba ume kuwungcwele ne now nalapha sibona the same format singatsho apha uYoshua ithi le angel makakhulule iimpatata zakhe because le ndawo ame kuyo ingcwele that's number one. Number two uYoshua uyibiza Lord and then number three I think uYoshua uyaguqa phambi kwayo yabo u fell on his face to the earth and worshiped and said, what does my Lord say? So there are those three things. These are my Lord, then aguqa ngamadolo, I worship him. And then we start to put on that. And they are quite strong, and they are fun and they are like a Muslim. And the Moses is a Kabele Nuzaltini Uza, when you feel like a move from Israel. And after Yeshua Umelen and Don Umelen and Lambo in Jordan, Uza Welly Fawana, Alandu. So Abandi, yes, the difficulty is that Abandi Bati Kabe Tonga, Yeshua Bambona Moses, a new Moses, okay, someone not Tata in Daka Moses. So in that, who Bam Sanders in Mindaus, Zamu Bonis, Yoshua, but Jango Bandanti Kunen of Moses is Abandi. So in that thing, when they got the same thing, ANZA to Moses, but yes, the difference. Paya to Moses, it's Yahweh, that angel, Yahweh. After the angel, it's Lord Adonai, which is it's a person of authority. It doesn't necessarily mean, but you know, nothing. Adonai understands the authority because he's the person of authority. Yeah. So it's a theophanic appearance to come up with you, but you must strongly do his name. Ukukuka, Utobengobusem Shabeni in the Old Testament and in the ancient Near East, it is a sign of respect. Sign of respect and reverence. So, if you come to the authority or the position higher than you, you know, and the book. Now, abandoning my food in what your revelation.
Not a killer. Wamba Namdi, send the lamp to the two.
Yeah. It's not the same thing. Not the same thing. In Revelation, it is an angel, and even further Revelation, angel is a man. Those are just angels. But after this is the ancient world, you know, it is really dark. And angel of actions on guys that umdebekwazukuka someone or we position high. And then I will start. In the Kululimbadada was a sign, you land to the a place of revelation. This is a place of revelation in the Chile. So we are showing the shop. It doesn't necessarily mean that the people one. So it complicated the chapter 5. So the lender did is about this because the phenomenon are careful in doing this one. Anger, this is Yahweh, Kuba Efunu Toligi Exodus, go Yoshua, or the Funu Toligi Revelation, go Yoshua. But it's possible, and I take the view now, but this is just an angel, not Yahweh. I'll be careful in that.
Why is this important? Let distinction of Kuboyan Zangok, which is very complicated. Why do you think it's important for us to understand this as opposed to, so this, what is happening to Joshua as opposed to Lomufanegis? Because kulula nyanu kubona isn't as fanayo pakati kwale encounter kamoka Yoshua nalea ka Moses. See, afana encounters is. Why do you think it's important for us to note that this is not the exact thing?
As many so the Funundu Jonga is now a pay attention so that under the angel as in the people in the Indian or Tito as well. The Bonisa next week, Sambi, because Kululu comes to parallelism from the Old Testament. Kaku, Kulula Kaku, as a crest to Kuba Etala, a Masasha, a new Gindaba, and the youth sacrifices, and the years with him numbers. So the Funukbun, but Bonisa Napaya, the carelessness from Dana Pele, a Fordish Aguyo, but any pinch alive which on the crest you get typology. Okay. So in the island, so Umdu Magabe careful. Now again, I think the Funa see the second temple period because this will clarify kubana why New Testament is out as a theophanic experiences or appearances yaye ngu Christ.
Okay.
You know? Yeah. Now, after the Second Temple Judaism, sithetha ngexesha emveni kuka Ezra. Uyotsho ngela xesha likaye ukwakhiwa kwala temple yesibini. So omnye umntu mhlawumbi ngathi between Malachi no Matthew, la period singavangayo eBhayibhileni. Okanye ukhe say emveni kwexesha kwa Ezra ngexesha kwakhiwa itemple yesibini. Up until ayochithwa itempile ngo-AD 70, which is 40 years after uYesu efile, yachithakala iSecond Temple. That was the end of the Second Temple Judaism. So the group was the theology yakhona.
Okay.
Second Temple period ukuvuka kwale nto kuthiwa zii-synagogues, ziqale ukwakhiwa ngelaa xesha. I-synagogues kuthiwa zizindlu zesikhungo eBhayibhileni yesiXhosa, uzohlule kwitempile. Itempile was representation kaThixo, ngomso xa senza i-typology naye uba how does it relate itempile kuChrist okanye iNew Testament isebenzisa njani. But isinagogue asiyetempile, isinagogue yezindawo zokuthandaza, indlu zesikhungo apho babesiya khona and read ilizwi kwakhona, bafunda ilizwi licacise and all that. Now ndifuna ukunika the theology yaphaya kwisinagogue phambi kokuba uYesu afike. And nangexesha uYesu afikayo ufika xa esiya kwisinagogue nabapostile bafika ku-embrace this theology about theophany. Yeah. Now they struggled amaJuda uku-understand. Okay, nantsi into eyenzekayo kwi-Second Temple period. After the exile amaJuda abuya, ilanguage yayisetyenziswa eBhabhiloni, in fact it was a lingua franca elo xesha, a language of communication, njengoba i-English namhlanje it's a lingua franca, ilanguage international of communication. So ngela xesha the lingua franca yaba yi-Aramaic.
Okay.
So xa bebuya ke ngoku amaJuda, remember hleli into ephaka 50 years, which is a whole generation. So babuya sebengayazi la language yabo yesiHebhere, babuya besazi isiAramayika. Ilanguage yesiHebhere yayishiyeke only kubapriesti kuba bebesebenza bona etempileni ngebhayibhile yabo, betranslator besenza i-copies and all that. So now ubuyakhumbula kuEzra kuNehemiah chapter 8, uEzra efunda ilizwi. Kubakho abalevi ecam kwakhe baya interpreta le nto ayifundayo because abantu bamva ufunda
ngesebhere.
Yeah. So amaJuda they wanted to retain ilwimi lwabo lesihebhere, that's why izibhalo zabo oko zaba sisihebhere. But ke ngoku xa befika kwisinagogue uzawuphakama lo ufundayo afunde kwisihebhere. And then kuphakama omnye ke ngokwanika i-translation ngesiAramayike. Yabo ndingathi mhlawumbi namhlanje le nzima sikuyo mhlawumbi yobana sithetha isiXhosa, ne? And mhlawumbi bayibhilethi ithetha isiXhosa, but ke ngoku i-generation ekhoyo mhlawumbi ayisasizi isiXhosa. So uphakame wena ufunde iBhayibhile ngesiXhosa, kubekho ophakamayo then interpret, anike i-interpretation, but no kuthiwa apha. Now kwabakho i-text ekuthiwa zii-Aramaic Targums. So i-Aramaic Targums it's simply a translation interpretation yesiHebhere yabo for abantu yabo. Yeah. Now xa uyijonge i-Aramaic Targum asiyo literal translation, yile nto ndithi translation interpretation. It's like Good News. Talk about Good News or any message, you can say that this is not a literal translation, it's more of translation interpretation of any message. Yeah.
So uyitolika ngalendlela ayiva ngayo ngamanye amazwi.
Yes, uyayitolika in a way akayitranslate njengale ndlela
ibhalwe ngayo.
Yes, yes. Now ke ngoku they were faced with a problem about sinithini in Genesis 18 and 19. Sikhonze uThixo omnye, but there is this Yahweh ovelayo as an angel. Sithine theophanic appearances the Old Testament. Nantsi i-conclusion yabo kwiThakamu. They said there are two Yahwehs.
Hey.
Okanye singathi bathi there are two manifestations of Yahweh.
Mm-hmm.
You know, Daniel chapter 7, the Ancient of Days.
Yeah.
This Son of Man, any authority won't and he goes
yeah.
So this Son of Man, I'm going to offer an abandonment, but they saw that.
Mm.
And it dilemma kukubana asinokwazi uba noThixo
ababini. Okay. Yep.
So baza kwaba kwitheology ethi there are two powers in heaven.
Mm.
Sometimes you know, but these are two Yahwehs. Although Yahweh is one,
mm.
but one manifestation of two. Baza ukuthi there's an older Yahweh, which is an older appearance.
Mm-hmm.
And then there is an appearance of Yahweh as a younger man.
Mm-hmm.
As the Ancient of Days, the Son of Man. So, but again, Yahweh, Yahweh, so, after Shabin, a second manifestation
mm-hmm.
Yahweh. So by a school of this angel, this theophanic appearance, by a school from Yahweh, but not the complication, but he called one. But when I deny the concept is two as in two persons, when I'm about to see manifestations as in two. Now, but I think I'm translate the Bible, which is the Aramaic Takam, Kaufunda. Baza ukuthindawo efika apho uzawuthi xa apho uThixo a relate with the universe or with the world, the physical world, bazawuthi the word of God, abazuthi God. Malithi umzekelo Genesis 1 chapter 1 verse 16 and 17, the creation.
Mm-hmm.
God created the sun and the moon, the bonomo.
Yes.
Yeah. But Kaufunda Vitagam, the Aramaic Tagam, is out the word of God created.
Okay. Yes.
Again,
yes.
Because Bati, Utiko, this older first Yahweh or this older man, older manifestation of Yahweh.
Yeah.
But the second one, which is this second Yahweh, Masini is about it is the word.
Okay.
It's Aramaic, but it's Memra. So, Kundao, Apo, Kogi, Old Testament, Yonk, Abbe translator by the synagogue, and the answer of the synagogue, Ko. Relationship with this physical world. God did this. The word of God did this. So, now to the conclusion. Uyohane, chapter 1, Uyohane was a member of the synagogue. Utata theology efundiswa ku synagogue exesha
lakhe.
Usithiwa there is and everyone ngumJuda ngelo xesha knew
ukubana
kakusho the word of God. It was God.
Okay.
Cha bafuna ibiza ngolo hlobo. NguThixo lowana uqobo lwakhe. So that is offensive ke xa uzawuthi the word of God, the word was Christ, and he tabernacled among us. He dwelt among us. So, tabernacle is the typology of Christ, the type of Christ. So now, in other words, second Yahweh ekudala nekhangela yena okokuba ngubani nanku. Because there were theories ngela xesha. Abanye they said this second Yahweh probably is maybe it's Abraham, yabo, or some special angel. And the Son of Man, Daniel. But in the past, we locate a number. Ubani kanye kanye this second Yahweh, yabo. And then uyohane uzisa a solution uti where is this? The Christ. But what is offensive is that this second Yahweh number kone la ni na emambeni. That's why they have to number one again with the dog or Christ because Yahweh cannot die.
And when I'm better,
yeah, many of the Christ are allowed to die.
Yeah.
So I try to be careful. Sometimes about the classical is your fun, you know, because it's God appearing. We call in language terminology like Christophany, which is Christ appearing. And so about no, it's not Theophany, the appearances of God. It's Christophany, the appearances of Christ. No, it's a Theophany because umbali wayesazi ngoThixo ne-audience ela xesha wayesazi ngoThixo. Babengekayazi ngoChrist. But ke ngoku funeke ubonise ke ngoku this Theophanic experience. How was it received in the later generations, which is in the Second Temple and in the New Testament? So it is the New Testament that clarifies this theophany and says, this is Christ, this Yahweh.
Sure. Yeah. Send the favor next week. Please follow this series. Follow it because as Uteta Mfundisi, I'm just looking back. I'm thinking back on the many sermons I've listened to over the years, coming early into the gospel and just listening and learning. And gila kasha sikula esisela kwando si inikwayo asibuzi into sitya kwande pamgwetu akondo si ibuzayo. And now Solando Mfundisi, to be fair, you know, you work with what you have. If my material is limited, and you know, one becomes grateful of Isandaska Chico, no babalo luake, all those little listen away into that we only later as cool as man as Tibana Nesinim Fundis, as it Zuavula, but you could quenge. So Kulula, you're correct in saying Kuluba negligent when dealing with the Old Testament, especially Kafunu Kangela, O Crestu Koyo. We've made so many examples, and I'm sure next week you're going to touch on that. Nezinye Ilanduka, it typologies, as is. And only later, it doesn't make sense, this thing. But I'm interested to hear next week when we talk around the likes of Isaac and the likes of Joseph, and probably. It's going to be a very interesting one. But again, yes, just before you come in, and I think you know what's interesting for me in this lesson is really that the conclusion at the time, because these people were not writing their own history per se. At least they were not living their lives in the view of 2020, 2021, that Lendo by Pila is up in the Chongo as part of very important history, I understand. And so, in the Lababem, they understand Angazo's appearances, his theophanic appearances, bebe behavior, if the Lord who appreciates Elengelos is really just a Lord who's worthy because they are senior, or when they have a higher ranking, they would behave a certain way. But automatically, when this Lord appears, you know, and they are able to tell that this is now Yahweh, they would behave a certain way. And so this is also has helped us now because they were able to identify that there's two deities. This is Bonayapa. And Kengogu, his struggle, Saba, is Noba, Asnoba, no Chikababin. And so they needed to place this other one. And like what your conclusion towards this, and to say, you know, but they came to a conclusion to say the other one, the smaller one is, you know, is then going to be the word of God. So God remains in heaven, but then he sends his word. And now, beautifully, as you say, now John picks it up to say, in the same language, in the same theology, in the same understanding, that lo word kekutala simkhangela, nanku kengoku uliso waba inyama. That was just beautiful, friends. I'm truly appreciate. Mandiphinde ndive kuwe, friends.
20 seconds. Kwenze ndingatixesha lakho. Ndifuna nje ukurhobisa kwakhona
enye. Yes.
When uThixo, now uyakhumbula besithi when uThixo relates, which is in contact with the physical world, that's how this is the second Yahweh.
Mm-hmm.
That is, this is the word.
Yes.
Now, ukurhobisa kwithakam, when uThixo communicates, when God communicates with someone in the Old Testament, that's how Chikitakam, the Holy Spirit said this. Now again, John picks up the theology of the Holy Spirit.
Oh.
John chapter 14 to chapter 16, as a person. So, the concept of Trinity, I think, which is in Pambi, but now they abandoned this concept, this theology of Second Yahweh and Landuka and the Holy Spirit, because they lose a majority. Because this is an answer or a clarification. That's why by Yakane Pike, he created the Old Testament because it has the genealogy of Christ. That's when they translated in the Bible, the future. They decided to abandon it because in that it's a little bit Christ. They are living members. Yeah.
Well, I think also it speaks to the overall sovereignty of God, because while they were doing that work, later Bazafuni Piggies, but they preserved it for us. It was a safe one.
Yeah. It helped us.
We managed to manage this theology. 100%. Thank you for your time. Thank you for the effort and just the quality of work you're presenting. Good. Until next week. Next week, Sabestonga. Next week, get typology. No, kubaninza banda bauti babe nomdla kule, because siyathanda ufuna ukwenza imizekelo nge characters as still as prominent in the Old Testament. Sifuna uzifanisa no Jesus. It's going to be very interesting ukuva into kusiphathele lona. Wasibulele tena
kakhulu. Okay, ngokuthi
akho. Right, fundisa umasethi lo kwibandla iBakhaza Reformed Baptist ungapha ya ibandla lakhe ndiyacinga bani phaya eMakhaza eKhayelitsha. Sincokola namhlanje nge theophanic appearances simveza kanye siceda kusibonisa uKristu in the Old Testament. Ezona ikakuhle and ayithandile cinisa ngayo ngoba kulula kuvelwe ku conclusion usinike nje conclusion mhlambe benoyavela John chapter 1, Avelat Asbons and Goloshop, go to Ambena and Omka, Wise of Fiaglendow. A podcast, Yarom Timbiol, Okwe Mandanga and Flange, was a Fumana from Tuesday, good www.kpop.co.za, Sabifuanaka Paya Yonk, we posil, Kajibamba Squin, the Funda Kutaza. Please follow the series for the next 3 weeks, Sabesna Yumfun Sumaset. Please follow us, Zomano Fumanake, as a Tokakas a Mand, Ogo, as a Mandanga, and this is Fundi size, this full amate, who's the Ula Unjel, little Sichanga Bible, no. Be called negligent, so that we can present a Bible abandoning again. Little finally, then Lilla, a yo. Something comments here and Jonas or Tina Utico. We have
this insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.